ngozi bengeni swaye
ekhaya baba
ngothiye mo ngozi namu minala
ngaye biswa
ngaye bi
bazalwa
amaka
amaka
ngaye biswa
baba amaka
Ubukhosi bayole
Sebe buthwa
Sebe buthwa Abakhethwa bengeniswa
Ekhaya baba
ngothiye wonkosi namu minala
Ngalolona
Ngalolona lolosuku Bevukile abenkosi Behlotshiswa Ubukhosi bayole
Sebe buthwa
Sebe buthwa Abakhethwa
Ekhaya baba
ngothiye wonkosi namu minala
Emawushe
Emawushe umsebenzi
nama yonke
imihla
Ngisela baba
ngangishumayele zona yezenko
Khona ngothi baba
khona ngothi mangiqeda sengilisi
Kamalami baba
ngothiye wonkosi namu minala Umsebenzi yonke imihla isela Bangishumayele zona yesenkomo
Kwanangothi
Kwanangothi mangiqeda sengilisi
Kamalami baba
ngothiye wonkosi namu minala Ubukhosi bayole
Sebe buthwa
Sebe buthwa Abakhethwa bengeniswa
Ekhaya baba
ngothiye wonkosi namu minala
Ngalolona
Ngalolona lolosuku Bevukile abenkosi Behlotshiswa Ubukhosi bayole
Sebe buthwa
Sebe buthwa Abakhethwa bengeniswa
Ah